Bongamusic.com Lipinas.
Yaman, Yaman, Yaman. Bonga. Young men are Yamanikas. Tuya entertainment. Sky fan on this one.
So okay.
Now Sky J. Bring it. Kila sitata nika kumbuka pambuyo dream school days. Nina menya wa mambama because inezefuna nika nkale na stata. Monday to Sunday usuwa na usiku nina pala uka monga kada. Na skinny inakala monga anaconda. Then nika kula jira ati anabanda. Same time uzipeza uli anda. I don't tola letu kukamba vaupuwa pa stata. Kani ya stata nina saina na chata. Nani anga kambe eyes on da sitata. Tusakila sitata tupanga mapulani ya stata. Matoko tamatita wasakila sitata. Uyu kelo asakila sitada, yeah. What's best to kuziba moi sakilila. Imapaya ugafuna kuita mangila, yeah. Makembo mugemo na mipasa wani, yeah. Tuya fans mukeni sema, yeah. Yeah, yeah. Mangana kubikwata vikavule ukabimbate ngana kata vasie vasiwata kuna matata timu saliche nichi teteche chanile mbela kalata temina na milata pusto nichi sakila sijata you can't fool me nguna kolela muzango muka nambo ya mizongo ya chepango litevalia watata kulipanga kumba kako pastula sima timu putula yetu kumabini yetu pangalia mukulwa embolia mbale uona wane wanakulia aze jama nukuna wenye yama na sane kumavoko kuva ngo wafa tata
Pushing a bala church calus tata wa kukwata. Numbangu se halo la love na luheta. Kupara uka na kujiva kwa wewe mwata. Unaguhita muwe ivulu vye seko. Emu yove kuzata na kuzali soyo seko. Numba halitu huwa usasumu hako. Yove kutala hakulia na kukafa wa usoko. Zata na ngolo useze hanawa kwa nuka. Muzata vya mpwende vya wafru na wakwa nuka. Shimbu muringo kwa nuka kona watanga. Kanda mvuri ama kumulombe la samatanga. Ikia kutenga chaku sene kakatenga. Sa oke okay. Yes, Spice.
Yes, I. Big shout out to all the niggas. Can't be spark. Win God Zambia. Big head drone. YD Zambia. Yeah. Chel K Smoke. Na vene lishina linai. Pastula. Big thanks to all the team 444 niggas. Vene ifrakata.
Download it at bongamusic.com. Download it at bongamusic.com.